AdventMusicPlus.com.
Donai buki shama shiwi Yesu ya kulekeresha palupiri wa morifa Litutala ya kumulu Alebela basambi bakwe Ifishi bilo Kyanshi kusha kulekeresha Alebela basambi bakwe Ifishi bilo Kyanshi kusha kulekeresha Donai buki shama shiwi Yesu ya kulekeresha palupiri wa morifa Litutala ya kumulu Abebe na basambi bakwe Ifishi bilo Kyanshi kusha kulekelesha Abebe na basambi bakwe Ifishi bilo Kyanshi kusha kulekelesha Tefyo bale lwala Tefyo bale fwa Tefyo bale Ikala wakale Tefyo bale lya Tefyo bale lwa Italo nomba Chire ya moku kwa Tefyo bale lwala Tefyo bale fwa Tefyo bale Ikala wakale Tefyo bale lya Tefyo bale lwa Italo nomba Chire ya moku kwa Uwingi wa malwele nefwa If you feel it, Reverend Shita, Uwingi wa malwele nefwa. If you feel it, Reverend Shita, Uwingi ya bantu kwa ululuse. Ama sasa mumise wa bantu na bafwa.
Uchalo,
Nomu teko mulelwa.
Ulupa lumo,
Babu nina malelwa. Umufumu, umufumu mulelwa. Aya ema shiwi Yesu ya kulekelesha tila mochi kushampela. Kukala fitu fya ya fya. Kukala fitu fya ya fya. Aya ema shiwi Yesu ya kulekelesha tila mochi kushampela. Kukala fitu fya ya fya. Kukala fitu fya ya fya. Chino eshiku, shiku shakulekelesha bani tuchinje Nukupili buka, nukulolesha Benso Yesu, baya palupanda Apo Yesu afwilile Afasendele mengu shanti Chove ukutila sango mwewo Aya ema shiwi Yesu yakulekelesha bani tuchinje Nukupili buka, nukulolesha Benso Yesu Walia palo panda Apo Yesu Afwilile Asendele Nembushanti Njove ukutila Zango mwewo
Mwelesa wani na limite mwa sana
Mwongeo wani
Bakitu ifingi fika nkala evyo mwanchitila
Mwongeo wani
Mwelesa wani na limite mwa sana
Mwongeo wani
Bakitu ifingi fika nkala evyo mwanchitila
Mwongeo wani
Nari uwalu wane fitu fya mchalo ye
Mwanibwesha inde Mwanibwesha inde Echo file bela malumbo kulimwe Mwelesa wani Echo file bela malumbo kulimwe Mwelesa wani
Echo file bela malumbo kulimwe
Mwelesa wani
Echo file bela malumbo kulimwe
Mwelesa wani
Echo file bela malumbo kulimwe
Mwelesa wani
Eto kwile pela malu
mwine Mwelesa wani
Eto kwile pela malu mwokulimwe
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 Mwelesa wani
Oh,
Necho mwile bela malumbo kulingwe Mwele sawa 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 Necho mwile bela malumbo kulingwe
AdventMusicClass.com.